kwentombazana uma ngibona uvele nsizwe futhuma umzimba wami.
Who's your mom? Tell me.